I got kind of disaster. Ya Gandhi faster. Just on the beat. Muganye nokola musiba muzijimu muze kubakulembeze ntino bachamo bwenyikira okulanga obwavu bukugwamo abakulembeze ndinensonga emu wetubasindikanga mwe muda mu bulamu mumalwalire eddagala teririmu tyobola bakati tufomu kwomu mwandituyambe ne mutudangamu abavubuka bwenyikira okola mukama nyambanga nembiro kwotadde ogamba abano nti teziwera weziwera boda kubufera ngazifumuka nga nswera ngotobye ofubye n'okubwa ngotobye ofubye n'okubwa tukola andi tukola tukola naye teziwera tukola bagambe tukola ebyamajambo kama yagaba tukola andi tukola tukola naye teziwera tukola bagambe tukola ebyamajambo kama yagaba kola namanyo vemukulera ngalo esente zikubula nezogula kalo bamutulonzize kuba malamu amalo kola namanyi mukibugo bamukyalo oba mukibuga leka kulaga malo teri kusosola boyo bagalo mulema kwata nkombe amujasasi mandaki kwetula webuze kubasemeko zabakola musente bazija wamukama nayamba yatandika kuwa medi kati alina kedi moto yaffe wakahadi tukola andi tukola tukola naye teziwera bagambe tukola ebyamajambo kama yagaba tukola andi tukola tukola naye teziwera tukola bagambe tukola ebyamajambo kama yagaba otwala otya mukama nongo manyi mufumbo nga badde nganga mufumbira oluwombo abantu b'ekikula ngaabo basana fimbo baba nansonya kuyita ne kumbaga kukubira n'ejambo yesu manti kwasula eriko varanda musajja wato akola byawe bamuyise namobi kubali n'ebibanja mbunali namubanda mwesonyiwe bakabona mwe bemuwamba musajja wato asaba katonda nyamba luli bwolo katonda nakusaka timbo lifanga mamba tukola andi tukola tukola naye teziwera tukola bagambe tukola ebyamajambo kama yagaba.